chunkysupplier.com.
Spalo na USB test pigwa geosio. Sula ya baba. Bambana, uwe mbaba mama, uombe mora rabana, iwe usiku mchana, usiogope pambana. Nikuna muda na juriza, oh shida, shida, oh, oh, oh shida. Ndo zinafanya mina waza, oh shida, shida, oh, oh, oh shida. Basi nishushe, unishushe njia panda. Safari yangu ni majanga, wangu wa vinshi kisanga wana. Oh nishushe, nishushe mbezi kibanda, wangu wa yaishi majanga. Nadaiwa kuhu nini popanga wana. Basi nishushe, unishushe njia panda. Safari yangu ni majanga, wangu wa vinshi kisanga wana. Oh nishushe, nishushe bezi kibanda, wangu wa yaishi majanga. Nadaiwa kuhu nini popanga wana. Mishe, mishe, mishe town, kwenye kazi usirete utani. Mishe, mishe town, tunaishi kiujanja mjini. Mishe, mishe, mishe town, kwenye kazi usirete utani. Mishe, mishe town, tunaishi kiujanja mjini. Mishe, mishe, mishe town, kwenye kazi usirete utani. Mishe, mishe town, tunaishi kiujanja mjini. Mishe, mishe. Kazini hakuna. Oh utani, utani kazini hapana. Usirete utani, utani kazini hakuna. Oh utani, utani kazini hapana. Mishe, mishe, maisha yetu ni ugai gai. Kutwa kuchangaia gai, nyumbani yomu siku atulali. Mishe, mishe, afe ngombe, afe masai. Afe beki, afe kipae, ili mladi tupate ugali. Kuipata kazi siyo kazi, ila dabu kuitafuta kazi. Ukipata kazi pia kazi, kwenye kazi usilete maposi. Basi nishushe, unishushe njia panda. Safari yangu ni majanga, wangu wa vinshi visanga wana. Oh nishushe, nishushe mbezi kibanda, wangu wa yaishi majanga. Nanga ilo kondi nilipo manga wana. Now some sham, baba iki Meneja Kisima, Yoji Bito, Daiya, Chimosta Mjata, Baba Aisha, Kalama, Nuri Chiba, Machino Akino, Bades, Kasera, Panyabos, Chori, Chori, Chorira, Pacha,
Ra, Chunky Supplier, Supplier, Supplier. Yeah.